nobody round, nani changanya. No nobody round, nani changanya. Na kama sina kitu nafuliza, mikono yako yosi kipambana. No nobody round, nani changanya. No nobody round, nani changanya. Sitake ni kubona, you know, to ball hadi moon. Yote juu yako mina uza paka rosta kinkweke chambo. Wanyangu wako on, ujue nikitoka nitarudi majion. Penini pendizi na mugu mchanga katoto chini mana michezo nipa na baki na shanga ilete ete na kama sina kitu na fuliza miguno yako yosi kipambana kuno kwa dera nani changanya kuno kwa dera nani changanya na kama sina kitu na fuliza miguno yako yosi kipambana kuno kwa dera nani changanya.
Nani kipi kikusikitishacho? Staki nkakuudisa ni kipitisha uko. Nami ukaribia ukitingisha makalio. Bibu tutapiga tabizu ni kio kazio uu. Na I won't promise you out cause I have it but I land now. After my mama I only got you in hands. Everything I see this plan may we do till I die. So let it be exposed, you got my private bed. If the bitch don't pray, then the bitch can't stay. I see the sun make it for the bills gon' pay. To the point be straight cause I need you in my bed. Nature walk all day, we forever out to date.
Nikupe nini, ama nikupe ndizi na mogo mchanga. Katoto chini, mana michezo nipa na baki na shanga ilete ete. Na kama sina kitu nafuliza, mikono yako yosi kipambana. Kuno kwa dera, nani changanya. Kuno kwa dera, nani changanya.